asaware jeddi lewru décembre hitande 2024 sakiraɓe ɗo gonɗo ndemale fo e maggal muɗum min jowtu heɗade kabaruji kertanade sukaɓe jokkolɓe ɗi Ousmane Niali Boul e Oumar Waygalo goni noon ɗo baaru hono goruɗa aɗa selli
mbiɗa selli bas faɗa sinasago meɗen tan barikalla alhamdulillah
ko watte hirande hana jomgude ɗon ko woni toon
noon mbiɗeten jaate fulfulde ne so watti jungan yaade e mbosso sembe kabaruji ɗi anni ɗum lewru heƴanadu haɓɓude e ñaw sida o le leydi meɗen nde garan halde mu haala muɗum caggal muɗum ko noddirten minima ko wattu joni e garan halde kono ayni banggal haɓɓude torraji gatteɗe fewde ɓiɓɓe rewɓe kañi sukaɓe rewɓe famarɓe kono ayri banggal fina tawade e gara memde wattu joni o kosam ɗum woni gueloɓo kañi fa yettoyo kibbe muɗum ko ɗum nafata gaaren timminiren birki sembe calɗe
baaru holtama wiyeɗe le leydi meɗen ndi ñaw sida o fa hande o ɓoytaki nanggude sukaɓe jokkolɓe
noon jaadi fedde humnini haɓude oɗo ñaw hollitiri wiide ɗum woni hayeɓɓamde duuɓi sappo joyi fa yetto duuɓi capanɗe nayyi e jeenayyi kañum fo ɓuuri tampude wattu joni ono gueƴi oɗo ñaw worri
ley ndu lewru kertanadu haɓɓugol e o ñaw sida en kalan haala sukaɓe jokkolɓe ɓe o ñaw nangui caggal koɓe nani ñaw o won e mabɓe ɗen hono ɓe laturi anni ko Alice heɓini en dow majjun
andude wiide ana saawi e ƴiƴam muɗum ñaw sida o laataki hunde newande feyi jokkolɓe yogaɓe gurduɓe e ñaw o hande yoga e mabɓe jawɓe seeɗade kañum en ka heedinama sera le wimumen suppe juuɗe ɗi heedinede sera wi hunde ko nawanno kam sanne no kaltanami miɗe saawi ñaw o ka mi ruuji sanne ɓande nem faɗa ñalawma hande o miɗe ɓama leɗɗe ana nawi gaɗu e peccoɗe Allah oɗo tiɗɗal kanko monsieur Diabaté ka o wayti ɗum o waɗi ɗum hunde ko nafata kolitaɗo wiide ana saawi ñaw sida o ilali hitande 2008 tawi duuɓi sappo e jeegom tam o jogino omo wara duuɓi capantati le ñalawma hande o debbo mo o jogui o du ñaw sida o wala e muɗum koy ilal duuɓi jeegom joom gueƴi ñaw o majji ƴiƴa on mi ɓami debbo mo ñaw o wala e muɗum mi faabo kam sanne min kebdi cukalel dewel gotel mbarowo lebbi ɗiɗi hande cuuɗe amen to du tiɗɗal wala hakkune am fe goto gotel muɗum du le booli ɗi koy haya kanko docteur Ishaka Mumin koni gonɗo le fedde mawni gaɗo imma daraji fa haɓa ñaw sida o le leydi amen ndi kana waltina hakkille jokkolɓe o holiti wiide neɗɗo ana wawi wurdude ñaw sida o tawi waytay ɗum e goɗɗo nga o wi yimɓe wattana hakkille dabreji kultaɗi wiide ana wawi sakkanade ɗumen heɓude ñaw o so a ɓami cafaje ɗe honono hollitirani ka wakkati waɗam gueƴi ñaw o ka majja e ƴiɗama fi nga ɗum hollititta wiide ñaw o ka saway ɗum ana hollitani wiide a wawa waytidde ɗum e neɗɗo goɗɗo kasi fa wawde hadde waytagol ñaw sida o yimɓele gaɗoɓe imma daraji fa haɓa ñaw o ka ana yiiɗi jokkolɓe watta hen koyɗe mumen sanne
sakiraɓe andon ɗi kabaruji fo oɗon mbawi hollitinde min ko woni hakkillaji moɗon dow majjide helloji amen facebook kañe compte X ko ɓuuri sukaɓe jokkoɓe ujunaji ɗiɗon entrepreneur en wonɓe le mali woni ɓe projet go green wondi e fabade
ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe iwrille gallure bamako nde segu kañe sigasu ɓe pamminama wattu joni kono ayri banggal wayltinde ñamduji le majjunduɓe ko litide so ni ɓe birfitiki le nokkuli mabɓe ɗe ɓe nawtirto ndeɗo jande ɓe ƴawandu helon ɓe kani fabirade hono kono ayri banggal yirwere le leydi meɗen ndi fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé
tawede ele daɗodirgol le oɗo projet fana muɗum ficcididde ande hollitidde ɗum wiide janggo gollande hoore muɗum woni ko warta heɓude sembe min kuɗɗe ñamiteɗe mbaytanmi hono serembe juga couscous kañ e maaro min beltike sanne komi cuuɓa warde e final o miɗ mil jonkani mi tawete hakkunde yimɓelle garoɓe fa suuɓe eɓe projet ngaji muɗum en warta daranede yalla leydi mali ndi ana heɓa yerude ɗo e teddago mawɓe juuɗe amen minen jokkolɓe ɓamaɓe ley hemɓe miɗe jiiɗi wattude minen du koyɗe amen ele yerwe leydi amen ndi oɗo e immadara mawɗo
baaru joni en kalan haala sukaɓe jokkolɓe wartuɓe joolari ko gondi waɗnede fa keɓa mbawana koye mumɓen banggal golleji
faɓe natta yimɓele ɗum woni suudu ministre humminiɗo kabaru mallinkoɓe wonɓe jooloɓe hollitawen le jeɗɗi lewru novembre ƴaɓɓi noon du ɓe jaltini projet ngaji ko yata capanɗe nayyi le ɗiɗo projet ngaji ɓe gattili hen du ko ɓuuri millioji temedere kalisi CFA ɗiɗo kabaruji dokkama ley nayyi lewru décembre hitande 2024 kanko ministre kumminiɗo kabaru mallinkoɓe wonɓe jooloɓe ɗo holliti wiri ko yata sukaɓe jokkolɓe capanɗe nayyi o gartuɓe le leydi meɗen ndi kañen gonde jangguinede ndeɗo jande caggal muɗum dowlitade ɓe paabirte hono kaaki koɓe kani gollirde
ko ɓuuri ujunaji joyon e mabɓe ɗum ni wartuɓe joolare woni faabirteɓe jawdi iwrode e juuɗe organisation international pour les migration ɗum naɓaten e minimaga yontere nde balde sappo e jeegon ko biyata séjour d'activisme habgol e torraji ngatteedi fewde e rewbe e bibbe rewbe ana jukkine le leydi meden ni
pelle kewde gonde le leydi meden ni di hayabe goni e mudan gonde wadde di do imadraji dum won ko nari bangal hokkude jamaade hakkilaji lobbe kanya fa yotto yo fa bade hono yimbe e di do torraji yotti fa kebe famtar kedden ali sisi
chekna soyo goto ele walde ne minodirta citoyenneté don leydi yankaku lewi mako walde mabbe ne hebi imminde so darne koyde mun dum jokolbe hewbe fa haba di do tordaji e do beme ande tu
pour sensibiliser
fami mbawa wajale jamande le balle sappo e jeegom kertenade wadde imadraji fa haba yanu goji ngatede fewde rewbe min ngadi imadraji moudi do beme ande tu fewde e majju be ngoddi golijide e pel moudi hono wildaf mi de neltirabe yimbel janabe bebe dawronto no wodiri le pelle mabbe federation nagem e lewi horejo mudum kumani do kabaroji bili di e hakkeji bibbe adama en fa yoto cellal mu en ana haltaname yoga e imadraji di nedo fedde wadi fa haba yano ngoji ngatted fewde rewbe aminata sango fewde imadra fa haba yano ngoji ngatted fewde rewbe sukabe rewbe fedde renajem ne wadi campagne ngay kewdi mi ngadi wajuji fewde jokolbe du fami andina dum en kutteje ko woni e wodo golle mi ngadi imadraji goddi kasen du yottaade kana ko be leedi amendi yalla sariyawul jukongol yano ngoji ngatted fewde rewbe kan heba tabbeedi mechin tinde tan wiide pelle kewde wonto pabutoji rewbelbe yano goji wada fewde mu em yellan heba wurtude keba ko be golla be darono hore mabbe dum
baru amedi nandane wi'e santiar jemma wana ko moji na yidaka
aywa ko hewe rewbelbe ka fu on wattu cubato so cancode usu
andimbe fina tawane kolti wiide dun horsinaka kanko noddirte do Musa Bala Balo gondo to siguto wonko holliti en ko ne hakkil makko do majjun ke yar men gondo tan mamel sisi landir makko do faccitango ali sisi
vous savez la tete est une
partie andi hore darne mudum ana mawni sanni e cal bingel adama sukundu ana ngarne hore dum yalta e hore neddo mere sukundu ana e hore neddo fa rena dum hayba arsuguji mudum dum labude hore mudum jamma morade nadu sanchaade ana wa yottinde ngado be dum be torda mo golle mudum lati dum ka fu abada wurdata no yidiri ko hewi hendu fu ana fandi fa jomu juta balde labagol nadu morade kay sanchude hore mudum ana wa lata sababu kuytude ngari jomu fa ndiwa sukunyabe nadu chawara nyaw e neddo nyaloma yimbe arandere be doman
nadi ils attendaient le jour
on kebi famu dun yo hello fina tawango hedun ko dartiten famu da handen do kabaru mudun bor
wattu june jaranto burda e to wakkati fu ko be jarnato ton suka mabbe dun won kibbe gelo do acca hakke kanya fa yotto ko sam gelodi kanko Jean-Pierre Tita hollitidu dun sawro dun wadi so burda be an nawtoro dun fa kebe famtad no dun wori keddan ko mo sifi do hen do faccitango Ali Sisi
depuis très longtemps
ila ko o ile jarinto kel tamashek mbe ana yar ko sam kanye kibbe gelo idum sakkonobe yolber kanye donka woni mbaddotobe geloji le jarintu e jode keltama chek embe kosam gelewol nafamu dum ana mawni san edum sawra nyaw doyru jabet henyere nyaw fofango edum sawra ko sukabe do deedi mudum dogata edum itta tampere chaldi neddo edum sawra do estoma yarugol kosam gelewol elewi mabbe ana wayi lata sababu hadde ko neddo chaldi mudum naywata edum moji sanne do ele muingol sabuni sa muiniri dum shampoing edum jalbina sukunuma edum wawe hadde ko neddo sukunu mudum samata dum kibbe gelo torda fu wala e mudum edum jogi ko nafata sanne burde kibbe bingel adam
dirin imen
kabaru jharo jaldi championnat national nyaloma tatbo e ligue professionnel en fuddi aljumar kenyan
non wori yes buguba hawi as police watti ben baddi didi ben kebay fe baddel gotil as cro final do hawi fc jara watti ben baddu goto ben kebay fe baddel fc binga kany yes buguni homo fu hebay gannudo goddo homo fu hebay du wottu den baddu
hida ko etoile di mande ana wonduno e mimmondirde e isfasa no ko stade mamadou konate do bamako do to 18h wonno ko match fuddono hakunde as Real Bamako kanye e 11 créateurs ñaari la le 1 stade goto
en ben don match hakkunde AF kanye stade malien de Bamako kanye fa yetto yo Djoli Ba AC kanye AS Bakary Diagne ido match ngay fu burtinama
e baro don kadu en kabaruji kikida ko
ajum don gartin haddude kikida ne do kabaruji sukabe fadbe jafi no kono andirno yowtere men no dirten tuso grande mi warama hawrte ma fa nokko no dirte do kita solando